remote and she's all right.
East African connect, yeah, the Kenya, not a prop on the bed. Boom, ah, sabra.
Mapenzi yangu mina we, hayana kikomo na isi ni mina we, paka milele. Mapenzi yangu mina we, baby hayana kikomo na isi ni mina we, paka milele.
Sama choyo yacho na mukono bakuwe, kusavira wambu nesimbio fule. Nandina uwa mukono kunyume, sete zange na bando bakuwe. Never think I will look aside, hewa wambala, wampo ya wane na wambalala. Hey, na wana wambalala. Anti sama choyo yacho na kuwa, siku sovya mukono wona mbatia. Kuna mukono kwenye kona kuwa.
Your true love is a fire temori wubanda njabo. Aye! Mapenzi yangu mina we, hayana kikomo na isi ni mina we, paka milele. Mapenzi yangu mina we, baby hayana kikomo na isi ni mina we, paka milele. Si unajua hayana kikomo baby, tena si unajua tulianza zamani baby, si unakumbuka zile enzi twalala chini, tena si unakumbuka zile enzi tuna shida, wakatucheka marafiki wakaona kama hatufai, tena wakasema penzi letu halina maana. Sema penzi letu halina maana. Mapenzi yangu mina we, hayana kikomo na isi ni mina we, paka milele. Mapenzi yangu mina we, baby hayana kikomo na isi ni mina we, paka milele. Mapenzi yangu mina we, hayana kikomo na isi ni mina we, paka milele.